Welcome back to Practice Norwegian and Advanced Reading episodes. We're going to have a new book today. So we're going to read from Knut Hamsun and his book Sult, that means hunger. He's one of the greatest writers, authors in the literary history of Norway. He wrote many books in the late 1800s, and he's one of the just most brilliant and also kind of poetic writers we've had, and he also had a Nobel Literature Prize for one of his books. And we're going to read now from the original. It was published in 1890. So at that time, Norwegian was very close to Danish. So for the pronunciation, I'm going to kind of adjust it slightly when I'm reading it, and then I'm going to translate like we did before, sentence by sentence. But this is kind of an iconic book. It was his first book. He was in his early 30s writing this. It's very close to Dostoevsky, in some sense, a bit before him in the style. And it's about a young man who tries to be an artist and is walking around in Christiania, which was the name of Oslo at the time. And he's just struggling and starving, trying to get a foothold. And then it's about his life and how he's experiencing this. So the title is Sult, and then it begins. Første stykke. Det var i den tid jeg gikk omkring og sultet i Kristiania, denne forunderlige by som ingen forlater før han har fått merker av den. Jeg ligger våken på min kvist og hører en klokke nedenunder meg slå 6 slag. Det var allerede ganske lyst, og folk begynte å ferdes opp og ned i trappene. Nede ved døren, hvor mitt rom var tapetsert med gamle numre av Morgenbladet, kunne jeg så tydelig se en bekjentgjørelse fra fyrdirektøren, og litt til venstre derfra et fett, bugnende avertissement fra baker Fabian Olsen om nybakt brød. Straks jeg slo øynene opp, begynte jeg av gammel vane å tenke etter om jeg hadde noe å glede meg til i dag. Det hadde vært litt knapt for meg i det siste tid. Den ene etter den annen av mine eiendeler var brakt til onkel. Jeg var blitt nervøs og utholdsom. Et par ganger hadde jeg også ligget til sengs en dags tid av svimmelhet. Nå og da, når lykken var god, kunne jeg drive det til å få 5 kroner av et eller annet blad for en føljetong. Det lysnet mer og mer, og jeg ga meg til å lese på avertissementene nede ved døren. Jeg kunne endog skjelne de magre, grinende bokstaver om liksvøp hos jomfru Andersen til høyre i porten. Det sysselsatte meg en lang stund, jeg hørte klokken slå 8 nedenunder, innen jeg sto opp og kledde meg på. Jeg åpnet vinduet og så ut. Der hvor jeg sto, hadde jeg utsikt til en klessnor og en åpen mark. Langt ute lå gruen tilbake av en nedbrent smedje, hvor noen arbeidere var i ferd med å rydde opp. Jeg laget meg med albuene ned i vinduet og stirret ut i luften. Det ble ganske vist en lys dag. Høsten var kommet, den fine svale årstid, hvor i all ting skifter farge og foregår. Støyen var allerede begynt å lyde i gatene og lokket meg ut. Dette tomme værelset, hvis gulv gynget opp og ned for hvert skritt jeg tok hen over det, var som en gisten uhyggelig likkiste. Det var ingen ordentlig lås for døren og ingen ovn i rommet. Jeg pleide å ligge på mine strømper om natten for å få dem litt tørre til om morgenen. Det eneste jeg hadde å fornøye meg med var en liten rød gyngestol som jeg satt i om aftenene og døste og tenkte på mange, mange forskjellige ting. Når det blåste hardt og dørene nedenunder sto åpne, lød det alle slags underlige vin opp gjennom gulvet og inn fra veggene, og Morgenbladet nede ved døren fikk revner så lange som en hånd. Jeg reiste meg og undersøkte en bylt nede i kroken ved sengen etter litt frokost, men fant intet og ventet tilbake til vinduet igjen. Okay, so we're going to stop there and then translate. So this is a scene when a person is waking up. He is he's not doing so well. He's struggling. He's been feeling not so good lately, and he's just describing the environment of the room and kind of things and see from the outside and from the building or from the streets. And just note, the first sentence is one of those defining big iconic sentences in the Norwegian culture, which is also then describing some of the characteristics of the capital of Oslo. So when he says, "Det var I den tid jeg gikk omkring og sultet I Kristiania," so he's saying, it was in those days, in that time, I was walking around and starved in Kristiania, in Oslo. Denne forunderlige by som ingen forlater før han har fått merke av den. This wondrous town, or this peculiar, this kind of an enigmatic town, which no one is leaving before he has gotten marks from it. So this is partly Knut Hamsun himself, like he came from the north of Norway, from a very small place, super beautiful up in far up north Norway. Then he comes to Oslo, and then he's himself also struggling, and then he leaves. Eventually, also he goes to America in the late 1800s. So this is kind of, it's a lots of autobiography here, and also about like real history of how the capital was over 100 years ago. So he says, "Jeg ligger våken på min kvist og hører en klokke neden under meg." So I am lying away in my room, and I hear a clock underneath me. Slå seks slag. Strike six strokes. Det var allerede ganske lyst, og folk begynte å ferdes opp og ned trappene. It was already quite bright, and people started to move up and down in the stairs. Nede ved døren, hvor mitt rom var tapetsert, so down by the door, where my room was, the walls had the tapestry, med gamle numre av Morgenbladet, with old editions of Morgenbladet, which is a magazine newspaper, kunne jeg så tydelig se en bekjentgjørelse fra fyrdirektøren. Could I so clearly see an announcement from the director of the factory? Og litt til venstre derfra, and a bit at the left from there, et fett bugnende avertissement, like a fat bulging advertisement, fra baker Fabian Olsen om nybakt brød. From the baker Fabian Olsen about newly baked bread. Straks jeg slo øynene opp, like as soon as I opened my eyes, begynte jeg av gammel vane å tenke etter. I started by old habit to think after, but to try to remember, om jeg hadde noe å glede meg til I dag. If I had something to look forward to today. Det hadde vært litt knapt for meg I det siste tid. It had been a little bit tight for me lately. In the latest time, just lately. Den ene etter den andre av mine eiendeler var brakt til onkel. So, and here comes a bit of his humor in the way he's writing. So, one after the other of my possessions was brought to uncle, in quotation marks. So, uncle is is this place where you take a pantelåner in Norwegian. So, you give your some of your possessions and you get a bit of money for it. And then you can buy them back or get them back, but if you don't have the money, you will lose them. Jeg var blivit nervøs og utålsom. I had become nervous and intolerable. Et par ganger hadde jeg også ligget I sengs en dags tid av svimmelhet. So a couple of times I had also been lying in bed for about a day, like a full day, of dizziness. No, meaning here he's implying that he's starving and his brain is also not doing well. Nå og da når lykken var god, so now and then, meaning sometimes, when fortune was good, kunne jeg drive det til å få fem kroner. I could accomplish to get five kroners av et eller annet blad for en føljetong. For one or another, like just some magazine, for a føljetong is this series of little parts of a story that is submitted to a magazine, and then it kept like a series of a little sequence of small parts of a story. Det lysnet mer og mer. It was brightening more and more. Og jeg ga meg til å lese på avertissementene nede ved døren. And I gave myself to reading, just I started reading on the advertisements down at the door. Jeg kunne endog skjelne de magre grinende bokstaver. I could even distinguish the meager or kind of the thin gritty letters about liksvøp hos Jomfru Andersen, meaning taking a bit bizarre, taking care of the deceased people at Miss Andersen, til høyre I porten, on the right side of the gate. Det sysselsatte meg en lang stund. It occupied me for a long while. Jeg hørte klokken slå 8 nedenunder. I heard the clock hit 8, or strike 8 down under, innen jeg sto opp og kledde meg på. Before I stood up, meaning before I got out of bed, and got dressed. Clothed on myself. This is how you say it in Norwegian. Kledde meg på. Jeg åpnet vinduet og så ut. I opened the window and looked out. Der hvor jeg sto, there where I stood, hadde jeg utsikt til en klesnor. I had the view to this thread that you put your laundry on for drying, og en åpen mark, and an open field. Langt ute lå gruen tilbake av en nedbrent smedje. So, far out there was the this place where you are... I'm not sure the English word, like a smie, like where you have this burning liquid that you and you forge metals in it. So it's a kind of an abandoned, old, burnt down facility for that. Hvor noen arbeidere var I ferd med å rydde opp, where some workers was in the process of cleaning it up. Jeg lagde meg. That means I laid myself. Jeg la meg in contemporary Norwegian med albuene ned I vinduet og stirret ut I luften. So kind of he leans himself with the elbows down into the window and stares out into the air. Det ble ganske visst en lys dag. It seemed to be a bright day. Høsten var kommet, den fine svale årstid. Autumn had come. The fine, soothing season. You say year, time, årstid is time of the year, like season. Hvor I allting skifter farge og forgår. Where everything changes colors and is just fragmented and disseminated like into nothing. Støyen var allerede begynt å lyde I gatene. So the noise was already began to sound in the street. Og lokket meg ut, and it was kind of pulling me outside. Dette tomme værelse, hvis gulv gynget opp og ned, so this empty room, whose floor was going up and down, for hvert skritt jeg tok hen over det, for every step I was taking over it. Det var som en gisten hyggelig likkiste. So it was like a kind of a barren, uncomfortable coffin. Det var ingen ordentlig lås for døren. There was no proper lock at the door. Og ingen oven I rommet. And no stove in the room. Jeg pleide å ligge på mine strømper om natten. So I used to lie on my socks during the night. For å få dem litt tørre til om morgenen. To get them a bit dry before the morning. Det eneste jeg hadde å fornøye meg ved var en liten rød gyngestol. So the only thing I had to for my own pleasure or my enjoyment var en liten rød gyngestol. It was a small red rocking chair som jeg satt I om aftene og døste, which I was sitting in during the afternoons and had some naps og tenkte på mange hånde ting. And was thinking about all sorts of things. Når det blåste hardt, when it blew with like hard winds, og dørene nedenunder sto åpne, and the doors down under was open, lød det alle slags underlige vin opp gjennom gulvet. It sounded all sorts of strange, kind of whirling sounds up through the floor, og inn fra veggene, and in through the walls. Og morgenbladet nede ved døren, and this magazine called Morgenbladet, the morning paper, the morning magazine, down by the door, fikk revner så lange som en hånd. Was ripped up as far as a hand. It's like this old newspapers next to the door is just kind of being ripped into its little shreds. Jeg reiste meg og undersøkte en bylt borte I kroken, so I got up and examined or looked at a kind of a little ball of something over in the corner ved sengen etter litt frokost. So he had like a clump of stuff at the corner of his bed, so he's looking for that after a bit of breakfast, a bit of food. Men fant intet og vendte tilbake til vinduet igjen. But found nothing and returned back to the window again. Okay, so those are the first couple of pages. This sets the scene of the person, like his environment and his condition, and also like the hints that he's a writer or he tries to be a writer, and he is losing more and more of his things, and then he's also a bit of a kind of lost inside of his mind, and it's a very deep psychological novel more and more, which was also in the time for the like 1880s, 1890s, like an emerging and developing type of novels where you were describing more your inner thoughts and your inner psychology just as much as kind of the outer proceedings and kind of the plot around you. So you're going to see it more and more in the book when he gets more and more starved and confused about things. But it's both beautiful and poetic and also lots of humor in it. So we're going to stop this one here. And as always, veldig bra. Hvis du har forstått mye eller alt så langt, det kjempebra. Og tusen takk for at du hører på. Thanks so much for listening and see you again soon.